studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
gani kante to bugi jande ga fandu hala mamadou sama seku jamwal sakrabe hedibe ande woni ko nelabe se dawobe gudlok judatan ardi tiloto golle mun en le mali tiagal jidal hakune mabbe president transition o kenyane be jidino permission e kanyane pelle kewde leedi ndi commissaire Oumar Samake horejo forsata rutike sudu kaso ka ben nedo darande kay ka to kan en gendarmerie bamako o mbed o office police o woni cakte yontere mbiyan na jabbidan de ministre ko manido dewral na wonnoto nyonoto no le la musegu yalla nyifude basi hakunde don sonkobe sola sabe mali sabe do mi mondir nonnoto be wani tur dingun sambe kabaru jamen hande betan talatare jeddi lewru septembre 2021 bismillah sagram horo jonne lado sedawo le mali gutlok jina tam na mbiyan na jokti dawlu mako le ledindi bangal haybgol golleji transition o mo yidi altenere kenyan na jagam lewru septembre premier ministre kenyan mbiyan ministre en yogabe kejaru sedawo darli lam ko be tinade tawagul adi bamadi o do mbenno mo harno yidude mbenna mo hanno yidude e halnan en kanya gube ciinbe talkuru kawral kedda na fa sango Oumar Waygalo
kanko premier ministre so gel ko kala may ga wakkande amno halande o holliti wi de fedde sedia wonde yottiki wakkande mo holliti dati golleji makko di no wori yeso CNT o yoga golleji makko di funa yoto bangal weltinde dati politiki le leedi ndi kanye en denagu fayato huntende jamare de hore o wi di do lawi o yaltini dun le jonte jeegom kanko lami do gouvernement o nyaloma hande o wi sedia o hali no gonga jati wakkati hitande 2018 de wino leedi madidi diwto dati politiki di no wori fadde mudu wadde woteji di le majjum o wi ko domtimo ko an heewi sanne ko jewan yalla hono mo haani huntande hore ko sidiya o wi ko Goodluck Jonathan wakande bamno halande holliti eten kangel tinede ko yaawi jewa yalla no himmeji bibbe leedi malindi haani huntinirede hore tiagal mudun do wi sidiya o weltiki do hen sanne ko laamun koobe laama hakkundejo njoppita ko dun kanko president kido ba daw kanye premier ministre mudu Mukhtar Wan
kiire kenyan ben dewrintino sedawo ben kanko e gondi be jidi e pelle kewde leedi ndi ewde politinkobe yottade halnan en kejabe gube kaptoje ben ardibe dinaji kamben kambe Goodluck Jonathan memi halaji ben do golleji transition den no kawtal hande na han wadede hakuni mako e president leedi ndi Assimi Goita sagal mbotu tragle mo do kabar jom bangal bembe am Facebook ak Twitter horojo forsat commissaire Oumar Samake rutike suru kaso to kan en gendarmerie woni joni kanko officier police o naati non no juude suru suru mbien jungo sarja mbien aldimare jabbinde batte wara horoji nyalade sappo sappo goy sappo dileru juillet hitano 2020 wattu imadraji fewde lam ibeka ka gollidibe makko police abe jaltino mon do sembe e dole fandeli kabori mbien na nyifude basi hakunde donso kobe e larmi mali mbien momondirbe non no to bewani ton le la cercle ñono wonno fanda dawul ministre dewral to segutun asawere ebinende ben colonel ismail wage nardi pelle didde hawrude yalla jamare tun hewta jam tiagal kawtal ngal pelle de holliti weli yonki mu en derno kedan heban kedanam to segutun mohammed sissé do fonction al sissé abdoulay kassim
e juure kanko ministre komanido dewral le leedi ni warde martude kumpa kabaru o hono wordi tiagal basiji ngaddi hakkune soldats en leedi ndi kan to sonkobe yontere bettinale region colonel major ismail wage ministre komanido dewral le
ko yawni waddude kan segudo hande yoko nammi ana haale e dunsi embe leedi ndi ko metti mawdi woni hakkude mabbe kambe sorlasi embe leedi nyonondi nenno na haani ko tawe mi warta mi surabe yalla kawral ana hebe
don son ko be ka holiti wiide galdo jidal ka waltini hakkilaji mu'en coddagol so halda ngaddo hakkune mabbe o ka wana latal sababu faabaade golidal hakkune gere didde le miloji kanko Suleiman Keita jottino haala don son ko be
ministre o famini min kulle kewde de mi andano e odo batu timide min pami kulle kewde misalu hodo woni don don so haani haadude su tawe yedata sharia leedi ndi
e timoda jidangal gonnobe tobe ka fu bami aari wiide wadan ko wayi fu yalla jaa dejere ana warta le leedi malidi don ko Mohamed Sissé hebani studio tamani ude segu
ko buri unyaaji jaddon ton wujji nyamri to tama leedi mali mbiyen nyande alternere de wonande CDAO bisimi galdo dokal woni gollirde o pam yeso ministre commissaire kabar nyamduuji le beeti mali CDAO ita nyamdi do nyamri gal dokal mbena hani faccede hakunde talka en region ngaji segu sikaso kulkuro e bomako kadanna ko ban fa isra jare do fa sama Oumar Waygalo LCC
o don balligu CDAO wadi tiagal ko leedi mali ndi wadi noddango fewde e de do fedde non kanko Ridouane Agou Mohamed kumido kabar nyame fa haare le leedi ni ministre o hollitiri wiide
fa wawde fewde oodo ciddal wadi so leydi amen di nardi balligu ngure e fedde CDAO ne yella yimbe lebe ciddal rafi ngure woni mu en ana heba fa boredi
yoga haladi di fu jowiki no balligu han yottiraade jamar nde ko yaawi dum woni burbe fasintintebe kedde mo kanko Sekou Sankare le fedde humnide kabaru demal leydi ndi o woni o kuminido kabaru hawa lujidu
Minen ka miɗe belti sanne ko gouvernement leydi Mali ni ɓami aadi wiide ne lebbi sappo e ɗiɗɗi ngure gonde le magasin ngaji ɗi waran resere le fedde o noddita office des produits agricoles du Mali yalla yimɓe kasindinɓe e ngure ɓattiɓe ana heɓa wallirede ɗum kasen du fa min ɓeɗodira juuɗe min gaɗa immadaraji nokku fuu to yimɓe kasindinɓe ngure wuri
le leydi Mali ndi ngoɗo heeƴo ko nayri bangal ñamduji e demal ɗum yahan ɗum daroyo fa millioji capanɗe jeegom kalisi dollar yalla ɓe keɓa ɓe pewta e ɗiɗo tiɗallaji wakkati nde guure tiiɗe leydi ndi sanne noon laami wonɓe le fedde CDA wonde kollitiri wiide wakkande ñamdu ndu hakketede
kawrital sappo e joɓal ben jokolɓa en lollirgal oxygéne fuɗɗi ñande altinere jeegom lebru septembre to kulikoro to no sisli cuɓaɗo woni jawabu hono ben jawabu honde huncande hoore le haɓigol sukaɓe Mali le alahaali ñaw covid 19 ko ɓuuri capanɗe joyon sukaɓe urɓe région ngaji ben kewɗi gaari e ngalɗo kawrital hikka hitande 2021 landeni kawrital ngal woni irtal ministére jeunesse e kañum ministére cellal dow faaba kalisi UNICEF keɗɗanno ko keƴaɗo amen to kulikoro to no zumana nayte heɓane dow fosango alsisi Abdoulaye Kassé
ngalɗo jiidal e goto hakkunde jiide mawɗe sukaɓe hikka ɓe sukaɓe journaliste en jottinoɓe haalaji mbindoɓe ɗo bemeɗe kañ ko nandi e muɗum woni garɓe ni ngalɗo jiidal sappo joyomere fedde moɓe noddirta oxygéne Nuhum Sherif Haydara laamiɗo parlement des enfants
oxygéne yo daalare ɗe sukaɓe dokka haala ɗo woni ko sukaɓe Mali fuu tewete kaala hoɗu ji e Mali e hoɗu jiɗani Mali e ley ɗinɗon fijoji jimi bomi théâtre kañi e mirgi faya fotoŋaji e vidéo ŋaji e bindi jaati kañi e radio tewete eɓe kalda eɓe dokka ɓataki ɓataki teweteɗo ɓataki ballodiral
paɓotoɗo mawɗo ngalɗo jiidal fedde UNICEF ne ka holliti wiide oɗo golle jinganowo hakkiŋaji sukaɓeɓe ka weeli ɗum sanne docteur Makoura Oulare keƴaɗo UNICEF gonnoɗo to
hitande fuu sandu wotoru woni komin cuɓoto sandu ndu min kawriditta e gouvernement hikka yitomo woni sappo e joyo ɓonno gouvernement wi ana yiɗi min kalna sukaɓeɓe tiɗal heewi aduna o tiɗal heewi e leydi hono ɓe gatta so tewete eɓe keddoro ndu faabodiral
mi jippina hakkillaji yimɓe tan wiide ndeɗo yambere sappo e joyombere oxygéne waran jokkude fa sappo lewru septembre garoru ɗum woni ko kanko Zoumana Naïté o heɓani studio tamani iwde kulikoro
demal guessa furuba ben latto sababu rewɓe yurusuɓe daro e darɗe mabɓe yirwere gelle mabɓe sato e dow faaba worɓe pelle kewɗe rewɓe yurusu na denta e guessa wota ɓe ben rema hen mena e kañe tigaji dabɓe ko nande muɗum kalisi mber keɓaɗo natande ley kadle kese e yambiriji pelle jogaji rewɓe kay ben nawtorto ni jawdi le yirwere gendi mabɓe keɗɗano ko heɓani keƴaɗo amen to ben yurusu toon Ali Haydara dow fotango Alsisi Abdoulaye Kassé
hawrtude so rema guesse mumen ana hakkunde ɗati mbawɗi wadda de rewɓe fa heewi gomɓe le crédit ɗi keɓe ɗum jaati wawi latade sababu e joɗi mabɓe faɓade galleji mabɓe na du geni mabɓe noon holitiri wiide Dianaba Koyita goto le guɓɓal Thiesserie de Mugna le commune Boura
miɗen jogui guesa wota minen rewɓe fuf bene woni komin ndemata hen min ɓaman tan gorko ndemanowomi so reemi tilike ko heddi golle o ko fuu minen gaɗanta koye amin komin keɓata hen ko fuu le kiisu goto min ndesat wakkatiji miɗen cooda kaddule miɗen gaɗa ɗum fijo mawgo to goto heewi komin gaɗi e komin keɓata ɗiɗo gueseji ko ɗum faabiki min faami gaddi rumine jaati ley gendi
e juuɗe kanko Rachel Dambélé gonɗo le guɓɓal Ivodo Bourato keɓe dental to rema ana wawi latade sababu soɗande kaddule yimɓe fuu gomɓe le fedde ne e ɗum wawi latade sababu du landinde juldeji mawɗi o holliti wiide du satu worɓe ana walla ɓe
worɓe ɓe paɓotomin remude somin cotti hono komin keɓata e demal ngal ko nde woni komin gatta fijo mawgo to debbo goto min jaaha min defoya min ñalla miɗen ñaama wakkatiji miɗen cooda fewi uniforme kaddule hen
ɓeɗo rewɓe kana waɗa doddago fewde rewɓe gomɓe toɓe fuu wara tawtaɓe saabi kamɓe tan ɓe mbawa soɓe mbeɗodir juuɗane ɓe keeɓa yaade to woɗɗi ɗum woni ko Ali Haydara heɓani studio tamani iwɗo yoroso
le kabaruji amen ñaw covid mbiyan dowtere e Mali ɓe holti wiide keñen ñawɓe toton ɓeydiki hen neo camtanama fay goto heddaki e ndeno so adata foof amnutinama wakto joni o mbiyan ñawɓeɓe yo ko ɓaɗi uñaji sappo e joyo mbiyan e kamɓe camtanamaɓe uñaji sappo e nayo temedere capantato e joyo kamɓe iwɓeɓe yo temede joyo capannayo e ɗiɗo banggal yewtere meɗen acti covid keɗɗano heɓen Mariame Coulibaly du fostango Oumar Waygolo
studio tamani
ila nyaw coronavirus bangile adnaru itane 2019 wakati fugge nyaw o waylitito leledi malindi wala ge nyaw goda kasen mata do tiagal coronavirus o non dunke ande kay kolitiri wite hodo fu wadi so nyawani yahatan waylita geedi mudun eti hedi kan yeltinede nyalawma handen o dido jababuji kanko docteur Boubacar Siddiki Ibrahim Dramé o warta jabaade
min ngadi na yewtungoji yabbaade dartude geedi nyaw coronavirus hedi wonnaade leedi meden di ko min taykiti wala ka fu geedi nyaw goddo mo min ji randeji di tan woni godude leedi meden di kessi fu jiaka sini ataykita ke geedi nyaw o no worino jaati watta de sini o malanya mo waylita ala haali yedum virus ARN non dum woni de o virus sini o malanya le lanjugol makko sini bofi ngadi hen fu ko yaltata e makko kasen dun pama ala haali goddo wattu fu atawan ona geedi nyaw gonnodo wartata kasen ko yaltata e makko baaki ngukki wardata cedude arandeje o dum watta de geedi nyaw kesi ananje e nyaw coronavirus o wattu fu nenno himbe anakaani dentaade e nyaw o won dabareji goddi piyaade le jondeje amen en ima daraaji ana hen dartude ringe nyaw o lanya sini dabareji min ko leddi kontinama hore le mila geedi nyaw kesi o angata le leedi men di kontina hore pati geedi nyaw o lanya nadde le leedi men di
wattu joni en jottiki landol gol docteur Abdoulaye Guindo gollowo le sundu direction générale de la santé warta jabaade.
Bonjour docteur.
Allo docteur, minka neddo mo nyaw esuman woni mudu. Ana wawi pikadina.
Safari jogaji gontun mbawdi latari sababu irtude nyaw estoma. Ana modi dun nyamdu jogaji burfuf yolbere bonandi sanne nyaw estoma ka wala fi kabar vaccin. Ndenno jomuna wadde kala vaccin mo yidi.
Wakaten bete hande do kabaruji meden jowido do coronavirus tinno don dewon dati di docteur en gonde halante on nyaloma hande no.
Sijo tamani.
Sijo Tamani de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakrabe le kabaru yamale ngben raison gaidi to ansamo to hultama wiide hakke chapane ngeddo en joya musel en paminte mbien do jogala wattuji fandande do jande fudunde nyande altenere de mbien jegam lebu septembre yo yalla jangino ben nawtoron fewiri wattuji mabbe di le jande sukabe leppu balli tati wadate le ngal do kawru talugal landini kap ansamo do itigol jawdi ONG IRC en timnan kabaru yidi to tumbututun do holta wiide mbien kawrutal do dewral mbien rewbe wadama nyande altenere jegam septembre 2021 fanda mudun won timminde mbien basiji latori sababu sendude robobe e kayadun bang goddo saminde yidiwere ko buri chapane jeno mbien robobe ngari yimbe ngari e galdo kawrtal ana mabbe robobe ardibe mbien pelle robobe e kanye lam ko be politiko be pelle halnan en sagaba tumita kabaru jaman hande mission tan mbaw sar fum pitari do bembal amen 3w.jutamani.org maduno don viamu 37321 do seri yotan ben magazine.